mapenzi kubebana, yule alinibeba jama. Mie nikaona napendwa sana mimi he. Alinitunzaka yule choni nibebaka. Mie namazaga mazaka mahaba ni uwe.
Mapenzi ya siri, siri ya wawili mimi nawe, watowezi hawana tili, tili tuwakabili. Nishike tushikane ifyo, nishike tushikane, moja niwe na wewe. Nishike tushikane ifyo.
Arado baby arado, arado baby arado, arado baby arado.
Stop, let's go.
Arado baby arado, arado baby arado, arado baby arado.
Stop.
Kanikubali, acha nisevo ankoali. Ana nitaga maidali, popote nikiwa na ye. Wambea beleke ni habari, kwanza hapendagi maswali. Kabisa tena hana ye habari, ye yuko bize na mie.
Mapenzi ya siri, siri ya wawili mimi nawe, watowezi hawana tili, tili tuwakabili.
Shikane, moja niwe na wewe. Nishike tushikane